kedoden jamtore Muhammadu Abubakar nultondirado VOA Fulfulde Abuja lamorde Nigeria.
Dungu latake jengol fulbe droɓe kamɓe ɓe seyo yaki yende toɓan ladde ɓalwan na ike mai jene seni droɓe iɓe waita ladde timmi sababu dalila rewoɓe timmini ɓurti ɗuɗirgal yimɓe iwaddana fulɓe ɓillaji dow durgol ɓe donyi yawti seyto ɓe eggi na'i maɓɓe heɓa fesare. Umar Sale goto nder fulɓe droɓe na'i o wangini ɓilla o yidata bana nihi.
Takura no mi vaide masa jangol lewani abbo no mo ka takura e don kai so mi nanta belu lundu handi ko gidon jundu to ni e ka do ma na e da ma du fotina ka don de sonda su wara du lema du ka so takura bana i jami to du ya wona le jinde
ko yata no durgol yarata do yeso
ha durgol rakiti dalora ya aya do chito du mai do ma funde jama
nonnon ma ayuba lamdo munyal iga jiwal nasara wailan kere lezi Nigeria hala ni viwa ya turra iidata doshe banki na imape turdue
kadomba kam bojone kam bonga alla wakati kumbustadi malten jimbo wakati dungu ko digeje ko toere mama wala musamma mbo no labdude ko bo labi burti tonaka faino no budu non joni iwara tae tona ija haini do tatan iri tatal dan yimbe tokkata ko mota biya ɗum biyata horni amma foto hori to sei min ko ɓeɓe balɗe ma so na amin mbalata ɓe laggi ɓe min lawli min tawi min jabbi ɗo ɗumin awi ɗum gawri min pompi ɗum jonto dole en bangi ɗum min joni gonga Allah durgol ngol min anduno i duuɓi ɓawo gol ɗon kam ngol tenni min to ɗum to ndirata ɗum ɗum wala to da ko hani wiya min ɓani ɓurɓe laddude to wiyata ɗo inde maɓɓe ɓe jooɗi ɓe rematake ya nde durgol nden i waddana ɓe gono woddi gene ɗen awata awana nayi hokkaɗi kanjum ma da ko hani bo nonno wallitirta remoɓe da wiya ko hani hamɓe matiraɓe min rarafe wallitoɓe
ko laabi ɗi handi fulɓe duroɓe hani tokka ngam heɓuki timu maɓɓe komrade Yawu Aliyu o latti arjiɗo dental bandiraku fulɓe lisal Abuja.
Min ko miyiɗi mi jibbo hakkilo gomnati ko mi jibbo hakkilo amin minon ardiɓe yakamata ɗum tawa gomnati illa iyaka ton ton andi fu ɗum ladde ko ɗum shafiki asal to yakamata gomnati wurtina golngal ɗon lawol golɗon golngol nagge heɓata nanga e jaɓɓo jinta rari hakkunde ɗatal mota to tokkata e hakkunde ton to ɗum andi ton na'i yakamata nanga e tokka ma i ɗum ɗuuɗi amma joni a tawa ɗon ɗum ma ɗum remama
ko yahango wakkati nde ɓillaji ɗi waddata ha Nigeria wakkati tan hollata en Muhammad Abubakar VOA Fulfulde Abuja Nigeria.